da ekkitinol capanɗe jeetati e jeenayi kangol wonete habaruwol belgol. Assalamu aleykum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jaamu salama giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow lawol gongaku nguɗo maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongaku. Nder jangde men ha deftere linjiiɗa en nanɓe umrore nde jawmirawo Isa almasihu hokki fukarɓe mum ɓawo ummitaki maako. O wi'i ɓe, njehe ko toye nder duniyaru, ngajine ko moye linjiila. Nden ɓawo engtuki maako, goto nder tokkiɓe mo bi'eteɗo Bulus Paul windi batakewol ngol iwi ha Paul, maccuɗo almasihu yahugo ha jamare masinko'en wonɓe ha Roma. Allah ewniyam, waɗiyam nelaɗo muɗum, suɓiyam ngam ha mi wajina kubaruwol belgol ngol ha ngol Allah ceniɗo. Diga ɓoyma Allah wi'i be kunduɗe annabo'en o hisnan yimɓe bana no jangeten nder defte ceniɗe. Miɗo seedo kubaruwol belgol be dartare fuu. Miɗo seedo kubaruwol belgol ngol be dartare ngam bawɗe Allah ɗon nder maagol, ngol wawi hisnugo nuɗɗinɓe. Ko woni non kam nder habaruwol belgol man, gongaku Allah ɗon wanginire be nuɗɗinki e be nuɗɗinki tan. Habaruwol belgol, habaruwol belgol, habaruwol belgol, ɗume laati habaru man mo wolde Allah wolwanta en ndey fuu? Hande be bawɗe ruhu Allah, min giɗi laɓɓinango on ko larani habaruwol belgol ngol nanden yakende en ɗon lincita bindi ceniɗi. Amma fodde ko bolwanen habaruwol belgol, sey ciftoren kubaruwol lakasgol ko arti. Ha toye habaruwol lakasgol ngol fuɗɗiri? On andi on pat ha fuɗɗam, ɓawo nde Allah tagi asamanji e lesdi, o tagɗo Adamu e Hawwawu, nden o jo'iniɓe ha jarne adnin ha dow duniyaru ɗoɗɗon. Allah tagi ɓe ngam ɓe andamo, ɓe giɗamo e ɓe teddinamo ha foroy. Amma ngam o fondaɓe, o wi'i Adamu, sey a nyama ha leɗɗe koɗeye nder jarne bana no ɓernde ma yiɗi, amma lekki andugo boɗɗum be kalluɗum ta nyamki, ngam nyalade nyamdaki amma yan mayde nawde. Ayya, habaru mettuɗo woni Adamu e Hawwawu tokki sawari mbodi sheyɗan estuɗo ɓe ngam ɓe nyama ɓendallore lekki. Dalila gewki umrore hakke caɗele e mayde nasti duniyaru be raɓugo Adamu, Hawwa e rutu maɓɓe fuu, ngam bana ko anduɗon albalawol haɗata dow puɗɗuɗo ngol tan. Keɗite habaruwol mettugol ngol wolde Allah andinta, nde ɗon wi'a ko moye fuu mayan nde woore ɓawoɗon Allah hitotomo. Yanugo ha jungo Allah geto ɗum kulniɗum masin. Ndaare jawmirawo waran ngam o hito yimɓe fuu, o hitoto waɗoɓe hakkeji ngam kuuɗe maɓɓe kallude, o hitotoɓe ngam bolle maɓɓe kallude ɓe bolwi dow maako. Ɗum habaruwol lakasgol. En pat en hakke en, nden en ƴameteɓe kuuɗe men yeeso Allah ceniɗo. Nonnon bo habaru belɗo woni digam ha jarne adnin, Allah ceniɗo kewɗo hinnuye andini nyandere go goɗɗo mo meeɗay hakke dañeteɗo digam budurwaajo waroyan dow duniya. O laatoto ceniɗo dimɗinowo gonduɗo, kanum e hoore mum tammi hokkugo yonki mum ban lay hawa ngam sottugo hakke Adama e ruutu muɗum. Kiita kandanka en dalila hakke men solan dow maako. Ɗum habaru belɗo mo Allah ceniɗo andini digam nyande nde Adamu e Hawwa mbaɗi hakke. Ɓawo majum Allah ceniɗo hutiniri yimɓe subaɓe ngam annabaku dimɗinowo wato almasihu bi Maryama. Annabo en fuu andinɓe hunde woore larande haala almasihu, ngam hato o waroyi yimɓe fuu keɓa famugo ɗum kanko woni mo Allah ceniɗo suɓi ngam sottugo hakke ɓiɓɓe Adama. Masalan annabi Isaya artuɗo almasihu waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi gaɗɗo annabaku dow dalilaji dañeki almasihu. O wi'i, paño debbo redan dañan ɓiɗɗo gorko, ɓe ewnotomo Emanuila bana wi'ugo Allah ɗon wondi be meɗen. Ngam majum jawmirawo be hoore muɗum hokkan on alama, nda goɗɗo paño reedi jonta o dañan ɓiɗɗo gorko, o ewnanmo Emanuila. Annabojo goɗɗo bi'eteɗo Mika kanum bo waɗi annabaku dow almasihu tammi warugo digam asama, amma o dañeteɗo nder berniwol baiti lama. e herdon mal almasihu bo danya. Amma yakende mika walwadum nuwadi dubite mette hidde ko zamanu almasihu yotto. Amma annabu en andinai danya ki mako tan. Bembadino annabaku do bone o yarata e maide mako ngam hakken. Masalan ban annabi Dawda e annabi Ishaya bindu nobe. Yimbe tammi wanyugomo. Be tutan mo kartudi. Be njiljil notomo. Be pian mo. Be murditan jude e kosde mako. Den be mbaramo. Amma dum pad majum. Uwani nder taskara alla chenido ngam hisnugo bibbe adama yangada ndenan kabe sabida hakke mabbe. Hafa hin en bian annabi Dawda wadai annabaku do maide almasihu tan. O borwudo bo alla achata bandu almasihu nder haurire. Amma o umtinan mo chaka maibe, o ummitinan mo chaka maibe ngam sembidin go darja kisndam dam almasihu waddani bibbe adama. Ko larani danyaki almasihu kam geddi dudai. Amma en bolwanan maide ummitineki mako. Yimbe dudbe don dagga hadon. Be don biya yake fere. Noy noy alla don larani. Accha be chemtina almasihu moneli. Amma ko yimbe be pamaikam. Dum alla chenido behore mumtaski almasihu yarabone gam hakkemen. Dum kanju woni ko anna boen goini bebi ugo. Jaumira owi. Min mi muino do fiu gomo. Naunu gomo. Na en nutin be anna bo en na, en don biya en nutin be nelabe alla chenido. Den kam, toni en nutin be nelabe alla be gonga, se njaben bo ko ben bindi. Se chiftoren anna bo en be, kuwaino anna bakungu nde rayun mumen. Amma alla chenido hutini ruhuma pengam sapin go be ko ben bolwanta imbe. Den kam, to en chalake nutin go anna bo en be, moe ngudin den kadin. Fakat dum alla chenido be hore mum gudinten gam kanko nuli anna bo en andina no almasihu mayan ballay hari itandi hakke gam jawmirawo alla yidi duniyaru masin den o yida ko moy halka dalila hakke o taskitini mayde almasihu o laridum handi neddo adilijo maya gam soya gonga ku en haabe kisa kita mako chatuka dum kanjum kadi lay haji ban bali be'i kollan no der zamanuru salindu. Isa almasihu, danya ado panyo debbo be baude alla chenido laatake layhari timmi dindi e ragareri ndi alla hoki. Banano narreten dum yake fere, amarata haje tindin go noye darnde gajere foti, to wodi darido jimtando mo yeso men. Bananon bo, nde engo di layhawa tabitinga e timmi dinga, gam hake jimeden en maraya haje layhago dabbaji nde weti fu, dike ai darja netto. On tiftorbe ko jawmirawo Isa wi dole gar hidde ko yonki mako rufana o wi dum fu dum timmidi o yobi hakke gondo dow men fu ha foroy ko luttani on kam hunde wore tan hani badon nuddin godum ban ko janguden ha fuddam ekkitinol men bindidon biya habaru bellumo mayde ummitine ki Isa almasihu laati baude de alla chenido ngam kisndam nuddin do fu amma den bon burna yimbe chali nuddin gomo be wiugo mayde ummitineki almasihu laati tariha maha kanon burna yimbe anda moy woni Isa be gonga den bo to en dollinci talinjila en daran kala anna ba ku nelabe alla chenido kuwido do hala almasihu fu bana danye ki mako ngendam mako mayde mako e ummitineki mako pat dum yaldiri banano be pillori dum dow mako ngam man wadi linjila don andina en almasihu mai ngam hakkeji meden bana ko winda nder defte be uwimo nyande tatabre alla ummitini mo diga mayde bana ko winda nder defte ko dume yaldiri bana ko annabo en bi way way be mako ngancimo jarnimo bone den barimo e yitbe mo bo uwimo ko ma chuddimo asirri. Amma mayde wa wayno jogago mo nder haurire en darbe kadi nyande tatabre rewbe nayo ndawi fajira keccel be jeyi ha haurire be uno Isa be tawi haurire sogre fukarbe wobbe bo jeyi ha ton amma be tawai bandu almasihu jawmirawo bawo majum sedda ummitido fuddi wangango pukaraen waadi be mabbe nyalle chapande nay dum gonga bom almasihu jali do mayde ummitaaki Isa ɗon holla Allah ceniiɗo jaɓi li'aaki maako ballay haa wanjomga hakke gonanɗo dow ɓiɓɓe Adama, ngam haa nuɗɗinɗo mo fuu heɓa geɗal ngeendam duumiiɗam ɗam o waddi. Ɗo wi'ete habaru belɗo mo maayde jawmiraawo Iisa ngam ittugo hakke meeɗen, nden ummitaaki maako digam yenaande nyannde tataɓre ngam hokkugo ma ngeendam duumiiɗam. E ko woni dalila habaruwol belgol ngol wonete hisnugo nuɗɗinɗo fuu, kanjum kadi ƴamol ngol haani jaabooɗon hannde. Woni on nuɗɗinɓe ɗum na? Wolde Allah ɗon wi'a kisnam ɗon caka men hannde. To on nani habaru belɗo o, ta caatine ɓerɗe mon, nuɗɗine. Kisnam iwata her kuuɗe men, ngam walaa mo kuuɗe mum boɗɗe jotti hokkugo ɗum aljanna. Allah sorata kisnam mawɗam banɗam, o yiɗi sahaago onɗam be laawol gootol tan naarete nder aljanna Allah ceniiɗo. Aran kam sey anndita an o a hakkeejo e a walaa baawɗe huwugo ko fottanta Allah. Ɓaawo man bo nuɗɗingo Iisa laati kisnowo mo Allah ceniiɗo jippini maaya mbattudi ma ngam ittugo hakke gonɗo to maaɗa, nden ummito diga maayde ngam hokkugo ma ngeendam duumiiɗam. To on nuɗɗini kubaruwol belgol ngol, on gonan fakat nder yaareteeɓe haa aljanna, ngam wolde Allah ɗon wi'a, onon nuɗɗinɓe ɓiɗɗo Allah, mi windani on ɗum ngam haa andon fakat on ngoodi ngeendam duumiiɗam. Keɗite seedam ku goɗɗo keɓɗo salaama hedi Allah yaake nde o jaɓi kubaruwol belgol ngol. Min bolwananɗo on hannde be hoore am haa fuɗɗam mi annda toy njahanmi no ɓaawo maayde. Miɗon no ayni wakkatiiji am jowi, nden miɗon suumo hitaande fuu, ammaa be man fuu mi annda toy njahanmi to mi maayi. Mi ƴami yimɓe jur, ammaa be man fuu mi heɓay jawaabu laaɓɗo. Ammaa nde janngumi linjiila, mi faami be goonga toy njahanmi nyannde nde hoore am waali, ngam Iisa be hoore mum anndini ɗum nder linjiila muɗum. Miɗon wi'a on be goonga, ko moye nani bolle am, nuɗɗini nelɗoyam bo heɓi ngeendam duumiiɗam, kiita nanngataamo. O saalake maayde, o yottake ngeendam duumiiɗam. O biiɗo bo min woni ummitinoowo geeɗitinoowo maayɓe, ko moye nuɗɗiniyam yeeɗan ko to o maayi bo. Bana ni mi nuɗɗini Almasiihu mo Allah ceniiɗo iinino nelugo digam ɓoyma, digam jarne adnin. Nden bo kanko woni mo nelaaɓe Allah fuu mbaɗi annabaaku dow muuɗum be wi'ugo, ko moye nuɗɗini mo Allah yaafanto ɗum hakkeeji muuɗum ngam daliila innde maako. Mi jo'ini tammunde am dow jawmiraawo Iisa Almasiihu, digam nyannde man haa warugo hannde. Allah ceniiɗo de'itini hakkilo am, mi walaa saklere fahin. Mi anndi haa toy njahanmi ngam daliila kuugal Almasiihu dow leggal yaake nde maayde muuɗum yottino. Nder ngeendam am ban tokkiiɗo Almasiihu, caɗeele e bone ɗuuɗi ngam nuɗɗinki am yerdaaka haa saarooji e soobiraaɓe am. Ammaa mi woodi salaama, hayru iwɗo digam Allah ceniiɗo ɗon hebbina ɓernde e ruuhu am. Nden Iisa dokkuɗo yam hayru man ɗon wi'a, to duuniyaaru wanyi on, annde ndu arti wanyugo yam min. Miɗo acca on be jam, miɗo hokka on salaama am. Ko mi hokkata on ɗum nanday be ko duuniyaaru hokkata. Taa ɓerɗe mon caklo, taa kultore. Yaa soobiraaɓe, ko Allah ceniiɗo huwaniyam, o waawan huwango on ɗum koo moye caka mooɗon. O ɗon ƴama hunde woore tan to mooɗon, nuɗɗinon be ɓernde woore, kanko boo o huwan ko lutti. Ngam jawmiraawo Iisa be hoore mum wi'i, onon somɓe e roondiiɓe doŋle tedduɗe fuu, ngare haa am, mi ittanan on doŋle man. Ɗowtaneeɗam, ekkitee haa am ngam mi booɗɗo. Mi torrata on fakat yonkiiji mooɗon ciwtoto. Haa mi ƴama on kadi, on somɓe roondaago hakke mon na? On ngiɗi heɓugo siwtaare ngam yonki mon na? To on nuɗɗini habaruwol belgol ngol maayde ummitineeki Almasiihu, Allah yaafanto on hakke mon. O laatinan on adili en, nden innde mon windeteende nder deftere ngeendam. Non bo to on nuɗɗini habaruwol belgol, Allah ceniiɗo neldar ruuhu Iisa nder ɓernde mon ngam hollugo on laatake mo maako. Bana ni kadi ruuhu ceniiɗo gonɗo nder mooɗon waylitan ngeendam mooɗon, ngam binndi ɗon mbi'a, koo moye hawti be Almasiihu laati neɗɗo keso. Ko o laatino ɓoyma saalake, koo ɗume fuu laati kesum. Nden kam sobiraɓe heɗitoɓe min, ko moye laatiɗon, ko toye gonɗon, ko kuugal ngale kuwoton, to on worɓe ko to on rewɓe, dotti en ko derke en, jawmirawo Isa almasihu wawan hokkugo on ngendam kesam to on nuɗɗini habaruwol belgol. Min getti on ɓe watango amin hakkilo, to on mari jamɗe dow ko darɗen hande, on mbawan windugo dow lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkidina on e nume boɗɗum dow ko bindi ceniɗi mbi'anta ɓen ɓilɓe hoolare mum dow kubaruwol Allah ceniɗo belgol. Ɗiɗon mbiya Allah hisni en, o ewni en ha en laato yimɓe maako, na ngam kuuɗe meɗen boɗɗe, amma ngam muuyo maako e mo'ere maako. O mo'ani en be Yeeso Almasihu diga jamanuji ciwa sam, amma jonta ɗum wangi be garki Yeeso Almasihu kisnowo en. Kanko o timmini bawɗe waade, o wangini ngendam e dumare, kanjum kubaruwol belgol andinta en.